Sanga simba vya maria simbi Nyimba nesomesa kuhige Nijilala nasoma na yungu Vya mateka mbiba nyive chichavalo ya mwengu Na kakano mbitate mjita Nyimbe kutegeze shono nyomu lembe kwa fe Mabafuza vali ya vobulawe Mlembe kwa mwanga mkaji ya nganga tati wamu Kane kuso kufumia no mwono Mabaronge misi mwama imbo bawa bise bijebirwane Ngane misange jimu kujenji jukira Kwaje mbele ya lieteleke wa mubiaji kunju Nemi sige jari eja mogo Wabanga kogu waka baka nogwa mwate kwe murieka Ngatuli mapambo lwe chifuba Taba ni mwanyi ngabye vitu waka senti munju Ngatuli mobule ngirie matiza Ngatuli eche 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 misana atene eche kurogu Ngane njala chizibu okulabwa Na yesi manyi chicheche ononyo mulembe kwa fegu na guaba Mabupi nenguze vilu vinu Echibisi vye mugwanga lya fe Itagala okubibwa lityo Ate ne balitunda eri mukyama Abasibe abatoloke wakuumibwa N'abalamuzi okugwa ensala Enjala nno lwaki tetulumye Ebyeri ebibanja twabisazeemu bulutti byonna Amataka heka ne heka Twazeggyeko netuziguza abagwira zonna Famu fazisi yewela nebule Oli nakala wonga alundira mumu mbuzi soka Watunda takoku ze boda Olusi na babine baji kubako chilo ozemu Wasembe zo gule takalio Taiza na kujuna antioli mireka o sizo niemu Okule koku kuge yobu ge yangofu se masikini Akuita uwe mbo mwasi zeku Obwako kutubu nyemi wabu Nenjala mpaka tebe guajika watole sobulwa Ntaba isi baba kama fumu Etula nevide Kukata nembwa jukide bilu Mabayi kensoro nebe ya gala Enjobe nenjiri ngalwe chivache kuteva tevu Mabale tenye mani vega vula Embisi nemi kaloro nebajigaya ukuri akalo Noto ingo tuganda no varaba Mabaku vembutu oro neba nyenyevi watu kufu Na yeka titulia nunde Atali na sente wadenu mutwe kutoka ya kutu Kakati no muganda kwe ngamba Yeku nafawa ngane mbide weli ya kulia Wache memete tuwe wanika umulembe kwa baifu kunuwe chikono nye chitegele Mere yari Mabupi nenguze vilo vinu Echibisi vye mugwanga lya fe Mere yari Itagala okubi walityo Atene walitunde ili mchama Mere yari Abasiba abatoloke wakumibwa Nabala muzo kugwensala Mere yari Kulira tumpakanya Tunula wokolera ngo wempoza bwatamu okufa Sakuba nabyabufuzi Okweremeza mu buyinza kinkakasize mmere lumbe Abakazi okukunna mama kubu Ebifo byekyama ne babyanika mu lwatu enensi Enguudo okuzikuba ebiraka Ate abayinula ne batafaayo Abakazi okunubanga mu bufumbo bwabwe Ne basalawo beerengenga Abane mutumenyeranga ennyumba Nga tawune kanso eyatuwa pulani kwe twazimba Nnyine mututemera n'ebirime Kyokka nga mu mulwere mwe mulimu omukyere gwammwe Wano mu lubigi mwamenya enju z'abanaku Muno ntobazi ne mulekamu amafuta gammwe Mutijjisa bamusiga nsimbi Ne mutunya bannansi ab'abalonda Buli avaayo okuyamba abanaku Owulire mawulire bw'oyo mukwate wajjo Kennyimbi amazima naluwona Nange bwandikyanga bannonyeka Ebinatteko binansanga mu mbuga Katongole kwata olukayo kwowola mayembe gonna Abakulembeze okulimira mu ntebe Akalulu kukabbanga mu lwatu Okubba ebigeso by'abayizi N'omwaka okujja n'ekiba kyekyo Omuliro okukwata ebisulo Nga fire brigade y'enkoba nfu Abantu okuleka lubaale waabwe Batugere Tanzania okugula amagine gakole Abakazi okwenderanga mbiigo Nga bbaawo omulesi mu ddiiro walinga n'emmere alya Ssaabafubuka okwokya amasabo gaffe Alage gavumenti mbuye mukozi nnyo Bannansi okwegwanga mu bulago chete gere zekire serenya
Nene
ya leo Nema mara nebetunda Mulembo mutesa mwabira mwanga
Twari manga
Nene ya leo
Abasazi pensa ukusuku mungi Haba fero kusesele guanga
Nene ya leo
Okupango bati gaba naku Ono nyeleze nyechire serenya
Nene ya leo
Abachesu kwefuri langa mwatu Bebe la vila faba balonda
Nene ya leo
Naba mwechi bajia mwopposition
Nene
Nebe tanira mubayere
Nene ya leo